Shukrani ni kwako, kwa mengi umetutendea. Oh nae, sisi wana wako, leo hii tuko mbele zako. Una tena, ni kipindi cha uchaguzi, hey. Tena tunakomba, tundole ubaguzi we mwenyewe. Utufute na majonzi, tuyasahau ya juzi. Mana wewe ni tabibu, na tena umejawa na ujuzi. Kina mama wanalia, wanaiombea nchi yao. Ona na watoto wanalia, wanaiombea nchi yao. Wakubwa kwa wadogo wanalia, wanaiombea nchi yao. Ona nani inalia, ninaiombea nchi yao. All I pray is for love, peace and unity. Nachomba ni upendo, amani na uzalendo. Hilo Kenya we are one, tusigombane we. Wa Kenya we are one. Hilo Kenya we are one, tusipigane we. Wa Kenya we are one. Hilo Kenya we are one, tusilumbane we. Wa Kenya we are one. We are one. Tukiungana, yes we can. Yes we can. Ona 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 majanga yanavyotukumba. Usiku 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 na mchana haturudi nyuma. Hey, tulipogombana utupatanishe we mwenyewe. Ina tulipopitana utulinganishe we mwenyewe. Ina tulipogombana utupatanishe we mwenyewe. Ina tulipopitana utulinganishe we mwenyewe. Kina mama wanalia, wanaiombea nchi yao. Ona na watoto wanalia, wanaiombea nchi yao. Wakubwa kwa wadogo wanalia, wanaiombea nchi yao. Ona na mimi ninalia, mimi naiombea nchi yangu. All I pray is for love, peace and unity. Nachoomba ni upendo, amani na uzalendo. Hello Kenya we are one, tusigombane we. Wa Kenya we are one. Hello Kenya we are one, tusipigane we. Wa Kenya we are one. Hello Kenya we are one, tusilumbane we. Wa Kenya we are one. We are one. Tukiungana, yes we can. Yes we can. Tupige mbali ukabila, kabila langu ni Mkenya. Tena kwa pamoja tutashinda. Stand for peace, I vote for peace. Tuipige mbali ukabila, kabila langu ni Mkenya. Tena kwa pamoja tutashinda. I vote for peace, I stand for peace. All I pray is for love, peace and unity. Nachoomba ni upendo, amani na uzalendo. Hello Kenya we are one, tusigombane we. Wa Kenya we are one. Hello Kenya we are one, tusipigane we. Wa Kenya.